adult music.
Wow. N-A-Z-I-Z. Bill Nas. It's all, baby.
Bill Nas.
Jeff, check him out. My name is Jeff.
Man, sensitive.
Ha, 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 ha. Bill, hata. La checa. Ha, 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 ha. Sky, mali na mi. Kucha hapa. Mila wewe hapa na mi. Da, 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 da. Ha, 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 ha. Bill, hata. La checa. Ha, 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 ha.
Najita kwa nini squai kukujua kabla Inipata fasa pili squai kugundua labda Inipata fasa kiri ngechosha masikio haba Haso kwa mapenda data mba moyo wako umabeba Yes umenipa moyo nafuna kila ulicho nacho Menonesha mapenda mba usikushulia kwa macho Mtati na pretend kwa kwa standi nisa macho Ila weni understand na understand Utakapu japo nili badengani Na mashudumia ila weni ni mflano na edithia kitulia Ulipa time panamo hidi Time bila kuzidi Ngabili shoti tempo ona tweta kwa nini wana teta Na ulimi kwa na testa na mimi Mapenzi ni ya kutu so pressure ya nini Lada sometimes na wakata handa Handa But they know that baby girl me I want that
Ha 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 Bilo kata Na cheka ha 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 Usikai mali na mi Kuja hapa Bila wewe hapa na mi da 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 ta Ha 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 Bilo kata Na cheka ha 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 Usikai mali na mi Kuja hapa Bila wewe hapa na mi da 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 ta
Blessed all night, minus mocks in your ears. Quite a city money, while I used to feel it. And we go hard to cross the loony, let's go find you this kid. When you're linked in as a man, but fuck, I'm a cool bitch. Well, you know, my lingo, my dude, and proud, and I tell you to listen. When I'm on a pack, you do bad, of course, no vision. Ends up in this food, it's an I got to permission. So you chill, I walk through the door, and now I'm on the mission. Now I'm on the mission, I see, tell you permission. My name on a call is out, while I just quit off. She quit, she don't need a hit, she like, watch a winning group. I couldn't have turned on each other, they move with me, I would do that sometimes. Money cut a hundred, but you know that baby girl me want that. Kuku wanna do a stand up, soon I do a really best when sakuna data.
Ha 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 ha, bilo kata, na cheka, ha 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 ha.